inkastoo waddankiisa waayadii dambe xiriir dhow la lahaa ruushka haddana madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa cambaareeyay go-aanka ay dowladda ruushka ku aqoonsatay laba deegaan oo ka mid a ukrain oo kala ah doneski iyo luhaniski iyadoo markaasi u aqoonsatay inay tahay qayb ka mid a dalkaasi dorian jones ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka turkiga xuseen barre aadan ayaa noo soo jeedinaya
madaxweyne erdogan oo la hadlayay warfidyaanka ayaa waxaa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga ruushka ee labada gobol ee ka go-ay bariga ukrain isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah turkiga ayaa si xooggan u taageeray ukrain isagoo xitaa ka iibiyey kiyev diyaaradihii ugu dambeeyey ee militariga inkastoo ay kasoo horjeesteen ruushku bishii oktoobar ee lasoo dhaafay fayeen u hadlay kremlinka ayaa ka digay in hubka joogtada ah ee uu turkigu ka iibiyey ukrain uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka siyaasadda gardarrada ah ee sii kordhaysay ee ruushka ee gobolka badda madow ee ay wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi turkiga waxaana sidaasi sheegay profesorka xiriirka caalamiga ah mustaf aydin oo ka tirsan jaamacadda kadir haas ee magaalada istanbul
ilaa dhowr sano turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan badda madow dagaalkii qaboobaa kadib laakiin hadda ruushka wuu dhaafay gaar ahaan militariga ruushka ma aha oo keliya kremiya laakiin guud ahaanba gobolka badda madow ee armaaniya ilaa iyo waqooyiga ilaa xadka ukrain ma aha turkiga oo keliya balse dhammaan waddamada nato waxay gelinayaan boos difaac
ukrainian border it's put not only turkey but all the nato countries also in a defensive position
madaxweynaha turkiga erdogan ayaa sanadihii ugu dambeeyey xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha ruushka valadimir putin isagoo kasoo bilaabay iskaashiga suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi asli aydin tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha yurub ayaa sheegtay in xiriirka moscow uu meel adag geliyey anqara
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the national
Rusku wuxuu haystaa kaarar badan. Waxay haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo kamid ah diyaaradaha dagaalka oo Rusku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u xararaan xadka. Waxay haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska ruushka ruushkuna waxay maalgeliyeen kaabayaasha muhiimka ah ee turkiga waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horreeyey ee turkiga
falanqeeyayaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta turkiga ee dhoofinta tamarta ruushka iyo iskaashiga suuriya ay la macno tahay in erdogan uu si taxadar leh ula dhaqmi doono ruushka intaa waxaa dheer ruushka waxa uu soo diraa turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah taasi oo turkiga uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi atila iyo shilda oo ah falanqeeye ka tirsan global source partners ayaa ka digay in dhaqaalaha turkigu uu la halgamayo sidii uga soo kasban lahaa amaba uga soo kaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore iyo in turkigu uu si gaara ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada ruushka
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si cad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa sicir bararka. Sicir bararkuna waxa uu gaari karaa ilaa heer aad u sarreeya.
Fayeenka madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin oo waraysi siiyey wargeyska Die Welt ee kasoo baxa dalka Jarmalka toddobaadkii hore ayaa dhaleeceeyey cunaqabateynta la saaray ruushka isagoo sheegay inaysan faa'iido lahayn Turkiga ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabooyin hore oo dhaqaale oo ka dhan ah dalka ruushka
warbixintii wariyaha v o eda dorian jones xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya